arkaan aniga kaliya aad into in soo freeze the life idin dhahay ma jiro xuk ama idin dhahay waa idin gumaada ani gumeysi idin ku heena fahmiisi qalbiga aniga la garra niyada aniga la garra waa idin hajibina rajadiina ku tutumana ani fahmiisi cause number 1 somali rapper waa ani number 1 youtube 1 million somali gaari shakhsiyan waa ani sharma boy fahmiisi ninka ka daba aadaankan waa ani mi
section the gurus barbar section ta mota wajidin saad yaad saliidi iyo wajidin la socda ya alaabtaana loo xiri wajidin aad dhaxay qalamin la soco sibeti adin iqraab xusul ya wajidin iska fiiri ya baasho gaalad waay bridiid soo waatan as barbar gudiga waad ee xeynta gare
wada hayaa wada dalina baab tan badina saafay ay guus bareed ka digna ka mar jaad oo ka igdaad jaad wax ma qasiyaa wada hoos fadhiyaa hagnes ka kulu tabannes ya ya dakhli dakhli bayba wadul ya ta dul mar ya